olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/samoan.
Nga umaye ili vaasa nei le reporti ya se komiti na ilo iloina le mafua anga o le matua malolo le leipa e whainga palota mo le pale menetele le masina o meo le tausanga nei. Nga ofia i mafua anga le tūlanga o le taitai Bill Shorten i lewa aia tangata palota atoa i maletele o fuafuanga po le policy agenda le leipa i le taimi o le campaign. Natalia Bill Shorten le whaia ina o le vaenga upuwhaia le leipa i lalo lana taitainga ma ia tā ua ilona toe tō mānatu iai, sa tatau na whaafaingo fie le whaauna avatu i le atunuu, i fuafuanga le leiba pe atula i mai le foio se whainga mālo o. O le review, na whaia inisi o suisi ni o le leiba, o le na avea mapā le mie se tete le whainga mālo o le leiba i South Australia, Jay Wetherill, ma se tasi na se ei la kāpeneta i whainga mālo o le leiba i tausanga ua mawae, Craig Emerson. Na sauno Jay Wetherill e tolu vaenga na lapea ile campaign le Labour.
What we have found is that there were three critical failings in the campaign. There was a weak strategy which didn't allow us to formulate an appropriate story to tell the people of Australia. There was a failure to adapt to the changing circumstances that we found with the new leader of the Liberal Party, Scott Morrison. A contribution was also made by the unpopularity of our leader.
Jay Wetherill. Na maalosi le talitonunga i le ono maalo le leiba i whainga palota, ai meise le umi o le taimi, o i luma le leiba i soesu e ngā polls. To e palu atu iai ma le vae vae ina o le taita ingo le Liberal Party, le tu umuli o Malcolm Turnbull, mai upu fai o le maalo, ma le tofi pāle mia. Ele ito atele na manatu e to e fo i maise whainga maalo o le so o whaatasinga, ma se taitai o le Liberal Party le tofi pāle mia. Ai to e whaitau vai aso whaia pālota, na tele whaali ngana au mai le campaign le Labour i mata upu ila tina e o le tamau a inga, e o fia i le super, ma isi fua fuanga, ele ito atele tangata ile atunu una maala malama i ai. I le manatu o Craig Emerson, o le vaenga le nana lapea i le campaign, ona ele ima tuata lia tangata ma whaatua tuaina, le taitai o le Labour e avea mapale mi o le atunuu.
The coalition ran an effective campaign in that respect by saying that this is a very complex and some sort of risk to the economy and therefore potentially to your jobs. The result of that is that when we did a statistical analysis, an internal one, the group that swung clearly against Labor were low-income, economically insecure voters in outer urban and regional Australia. These are people that Labor would like to think are traditional Labor voters, but in fact they swung against Labor.
Craig Emerson. E lua se fulma leono whaau tuanga po o recommendations na umaye le reporti, e au fiai le tamo whaio le Labor e le paia inga le nei, ae olo oi le tu wangai. E whaato sina tangata whai mai, ae mai se lava i lato ua fua mai le atunu o saina. Ma te ena la fonga e fōlinga e pia whai whai ai, i pisi nisi te tele, matangata e maumea. Na saunua le palemia Scott Morrison, e lea ima se au ngao le review le nei e le Labour, ona ua maalama lama tangata e le atunuu, i mafua anga na whaia ina ai le Labour i whainga palota.
The Australian people know the answer to that question and they're still not listening to them, the Labour Party. I mean, it's 6 months after the election, Labor's still talking about themselves. We are focused on what the Australians elect us to do, and that is whether it's acting on drought, whether it's dealing with the big challenges we've got in aged care, delivering the tax relief we said we'd do. Labor is focused on themselves. They just simply cannot get past themselves.
Le Palemia Scott Morrison o le ripoti na whamaupopoina Peggy Giacomelos, more SBS News.
Toi pia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po o whea lawai mawailau podcast.